studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be jam nyalli e modo hande de ngune aljumaare jeena e lewru novembre hitande ujunaaji didi e sappo e jetti sappo e jetti yamde yabbirke silima chapande nay e joy sevare Ousmane Nyaali buldo kabaruji do fili dambale to ogi jande to fa han pamral wada e do kabaru bamaado didi tagol lamo de kesongol batu ana anni wadede jiwde sappo e tati yaade sappo e jetti lewru novembre ndu yalla dewral ana wada dunke andene fu dewri do mudon lamo de kes ana kani wadede limali Hewgol kaborde pamarele sa hangal fedde noddirtende Commission Nationale des Armes Légères do gollidal ONG MAG International wadi kawrital yonterende do kabar mudum to menakato Bale gollobe primatire kanya e ministere ngaji ana anni wadde murtere golle balde tati fuddude altinere warorende e be darta potal wada ley gollede de wedi woni sembe kabaru yidi kikida ko bismillah modo hedaade studio tamani anni yabamaado mo jingol lamodo kesongul fa joni hala mudo an heddi leele di meden di fa dewral wada lamu mali o ana anni wadde joda halaji do kabar mudum yewde sappo e tati yaade sappo e jeddi lewru novembre nugonne e le mudon du ko sabide hala heewi do mo jingol lamodo kesongul batu anni do wadede o ana wawi wadde fa hakilaji himbe baltinena Ousmane Diko
Bale hala nana en chalanike imike sendari du fanda proje keso diditagol keri la morde de. Ewi mape odo proje diditagol keri la morde de wala nafa wadandu waide kpochundira la hakundi yimbe. Horejo koalisyon nudirado egidamali telka holi watuwari kopeote edabereji fanda waide yirwere waide ndenagu godu la handen lele dimendo. Abdelkader Maiga wanko sefi kero demo.
Quand on regarde le contenu
o anniya wadde lamodde kesse yo hedande region ngaji yogaji na sinuji yogaji na du gobe jogide kaborde yogaji dum hana latade wattu gon en joni o edin way wadde titallaji won horebe jaati region ngaji yogaji hono sigaso mumbe ndari wondube holitinde metal mumbe dum wa nabude leedi ndi yeso dum wa wadde fa jam e deejere hebe dukkundiral juude wada hakkunde bibbe leedi ndi nenno ana hani o anniya yaltite e mudum dum yeggite tafu dome mali yoppo dum darano kabaruji di himbe buri hasindinde
Hedi gouvernement non yubitagol golleji bangal keri yo kasindinal fa denagu warta gollerde dedu ketta le nokuje kominaji fa warde du e jubondiral yirwere hejabu mun kolliti batuji le region ngaji di pabato jamaje de wadde gonginali e hollisinde hakkilaji mu en yalla o projet anawa latade Suleiman Ahmed Sankare o directeur général administration du territoire on ko sefi kedo demmo
a partir du moment où le poste
ni himbe wombe de nokuje ndokama ko e mube ndarono la mu dum ana way nabude nokkuje de yeso wana mere tam min gadiri dum ko min jidi fa leedi ni beede yirude nokkuje de beeda yaade yeso me mila o golle wadan fa himbe fu ngatta koyde mube e jiruwere leedi ndi edum wawi wadde fa jam e deejere hebe denagu wada leedi ndi projet ngaji ngado yiruwere ngade li nokkuje de sini kawrutal anningal wadde ngal se wadama himbe dewri lamorde kesse ngade dum ana mojjini leedi ndi larmo heban darono denagu nokkuje de fu
e wi honjotobe yogabe non goldo lawol gol gouvernement nangi kala yamirali e do mudun dum waddata poccodiral du e wi mabbe wattu kennado bangal joda kale o le pale de fu o hejeta faako jamaaje de kasindin le leedi meden di fu keba tongede mamadou jora o sociologue jangino université bamako do wonko sefi kedo demmo
consultation wadde joda hala jonte didi tan wi e mon fu wara holliti ko woni hakkilo mudum ana tiidi nokku fu himbe mudum ko yarda sappo e joyo ngara neddo goto hokke hala wi e hala ko yidi le minita joyi na sappo tan wawa holitinde ko woni hakkilo mudum caggal mudum be ngara be biya himbe jodde ke kaldi mon fu holliti ko woni hakkilo mudum himbe dewri lamode kesse ngade taweni wana non wori dum ana wawi wadde basi gouvernement o tinno pari wadde dum se wana dum edum wawi wadde tidalla mawdo dum lato basi hakkunde bibbe leedi mali
sebo hakkilo en kanye andimbe kabaru lamode dewri wiide lamode kesse anakani wadede leedi leedi mali ndi ka e wi mabbe kana jatteji ngade e tafon yogabe kuliti wiide yotta kita fo wattu gonden joni o ko cercle ngaji yogaji lanyine wadede e region ngaji arrondissement ngaji lanyine la wadede cercle ngaji docteur Ibrahim Boubacar docteur Ibrahim Boubacar so acce hakke docteur Ibrahim eli dikko kany esek Ahmed Tidiane si anangonay haldo amemonde kede ko be bidu faccitangu Umar Waygalo
Dans cette histoire, je pense que
le groupe golle kabarlo kerrode lamu kesse den gorri no mimmi dimi lamon han yeltindi le hen beti kessi beti didi kan yeltinede hen arani neni be jowto hono tongane de wori don jippoyaade le credoji to wartale cercle ngaji wartale le reso ngaji di kanu lati funyalom hande ko heewi jamar nde fu kola ki lamu o fi sabi de be mbiyan don fu dum lamu bonde rejo non so der o dewtere wada mo non den kawtal mangal wayi wadde do hen mi e horan kayi mi puɗɗirno gasay eɓe kani ƴewtade le kreduji to tafen ɓe gaɗa hono leydi Sénégal ndi waɗiri kañum hono leydi Burkina Faso ndi waɗirano bomo ko laato région caggal muɗum hono ko yuɓɓaki toon fo ƴeewe yello hono ɗum hani uddirede ƴeewe yello hono laamoɗe kese ɗe kani waɗirede
sakiraɓe fabidoro ɗon famaɗo mbawi ƴewdude kabaruji fu dow helloji amen Facebook et Twitter fando compte ko woni hakkillaji moɗo ɗo mbawi noddu dow ɗi numéro ji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi caggal ko rébellion ŋaji kewɗi gaɗi région ŋaji gonɗi ley sahal Mali ana jogui tiɗalaji hande hewgol kaɓorɗe ley o nokku région menaka o won e majji gollirɗe nenno gollirde région o humininde haɓude e kaɓorɗe pamare waɗi kawrital ton nenno fa darta hono huɗum worri hono hani waɗede joni fa kaɓorɗe ɗe lallinen leyɗe nokkuje ngal kawrital heƴo kango wadde duuɓi nayyi nenno dow sakkade kaɓorɗe ɓamama no fedde commission ɓe noddirta commission national des armes légères darani golle muɗum dow gollidal mag international anni ko keƴaɗo amin gonɗo menaka noddirteɗo Mohamed Ag Issa Faytan heɓini en dow faccitago Oumar Waygal e Ousmane Dikko
caggal murtereji le duuɓi 90 ɗi kaɓorɗe kewɗe ene keddi sakade hono kalashnikov na PA fawarde ko nandi muɗum hitande 1996 nde laamu on watti darninol fedde haɓore e sakagol ɗeɗo kaɓorɗe gondude e laatade guidago manggo e kulol yimɓe duuɓi noga e ɗiɗi caggal muɗum ana haali ko golla e ley muɗum ko ƴewte colonel major Aboubacrine Haydara keƴaɗo ley hen wonko o sefi keɗo ɗemmo
hono ɗum worri e gollirɗe keddiɗɗe fu le leydi Mali ndi wattu fu amatan ko yuɓɓi ley hen kañe ko yuɓɓaki ley hen ɓande 2019 ha yettoyo 2023 min ƴewtoto yello hono kaɓorɗe cakiri le région menako min ƴewto ko yuɓɓi ley hen kañe ko yuɓɓaki ley hen kala ko fewa e ley hen fu min ƴeewa yello hono ɗum hani yuɓɓirade ley ko warata ko
si laatima hono murtere le duuɓi 90 ɗi na hitande 2012 nde région menaka o wonɗo kaɓorɗe pamare ɓuuri fu sakade war horeji fawarde e ruggoji fewde e jamaje ɗe ana kollita tagi maysa muɗum tentiliɗo imadara laamiɓe leydi ndi bangal battane fedde nde ana horsi fa sanne colonel major Aboubacrine Aydara wonko sefi keɗo ɗenmo
min ƴewtoto ley ndeɗo fedde yalla duuɓi joyi garoji ɗi hoɗumin kani gollude hoɗo hani gollede dabareji heɗi kani fiyede yalla kaɓorɗe fo ana ɓante ley laamu menako fa jaam e deƴe ne hewte le nokku o kala neɗɗo fu ana wawi fabirade ni hakkille sabi de yo ɗum tiɗalla mawɗo noon ɗum tiɗalla meɗen en fur en fu en dentata homo fur hokka hakkille muɗum
hono wonnoɓe ley guɓe ɗiɗi ɗe fu tuggama landude kewɗe fa kabaru heɓe banggal muɗum ɗiɗo kabaruji nawtorte fa heƴo dabare leydi tongue ƴiwde 2019 yaade 2023 yalla haɓugol e ɗeɗo kaɓarɗe cakiɗe ana wawa laatade
comité syndical police 12e arrondissement waɗi kawrital keñen dow sesle darde police ɓattiɗo mairie kañe e jamare nde dow ndenako yimɓe e jawdele muɓɓe limali fu e manggal muɗum hertanade commune gooɓo Bamako ngal kawrital wi policien ɓe yo fa hoolare waɗa hakkunde jamare nde kañe manggal paɗe fa deƴƴere waɗa nen fa deƴƴere ɓeyde wadde keɗɗe ko Yaya Ñambale kanko wona jokko hoore commissaire 12e arrondissement ko wi kalifa gote dow faccitago Ousmane Dikko
police wawa gollude caggal jama min gana fiyoɓe ceede min gana moodi baaɓe e dow ko jama o andintamen min immoto semin daro yo ɗum waɗi somin gaddi e syndicat ŋaji oɗo batu faman ɓeyde hiɓɓade e jama o caggal oɗo batu min cuɓoto gonginali ɗi jama o holliti fuu min gollidam fa min paddo wayde ndenago goduɗo e ŋalude le commune o commune amen o hannden ana wondi e torraji janguji yo ɗum fuu min kaɓata min dardan yimɓe saatu fuu du gollida e police en kolo police mu en se yimbe papaaki golle amen o on naqeta yimbe pamadu sirri pamaro wala mawdudu wala
bale gollobe primateur dum wonno gollirde horejo ministere o kanye ministere ngaji di no gollo ministere ngaji ana anni wadde murtere golle balde tati fudude altinere warone de di syndicat ngaji ana darta himbe mu ben yogabe dokke jenaari juude ujinere yaade ujinaaji chapande nay den non de fedde holiti wiide wada murtereji guddi le fudude lewru decembre warodo ndu sini himbeji dem don ko be darti dum fu wada ka kede ko isa sina yogo jokko den no jubbino golleji o comité ko wi mariam kulbalido faccitam ousmane diko
men joini talki didi murtereji golle adan fuuni yo iwde sappo e didi yaade sappo e nayi lewru ndu fuddude altinere warore nde se kawral heba ka didi ben mudun yo yontere arandere fu le puddode lewru decembre nde men taykitima le feewndogo wote president nde golli dibbe amen budget et contrôle financier ka fu ngadi no murtere golle balde didi be kebina du ngenaari se ben dokkama se be direction des finances kanye materiel kenna sera kanye be daf primature sur SPS fu men koliti men ponne e ben se commandarti ko lataki yomine njobata gollobe mali fu diwde soldats en fawarde ko heddi e gollobe leddi fu nenna faamu hebe se men gollali tan njobdi wala
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sakiraabe nyandaro en kabaru ngondi le region ngaji meden di e ardi to laamu siga so yoro so cogune ngoji buitake le lu moji mabbe ko sakiti jondon kono ko quality wi de chaakuru de no 5 kilo chaakuru 5 kilo bambari kanye e mbayere ko be quality wi de an sotete no ujinaaji tati warti joni fa ujinere e temere jeego chaakuru gawri an sotete no ujinaaji nay e temere didi warti joni ujinaaji didi e wi julaabe tombe en dungu o gasi sanne dum saabi de nen no cogguji mun ngoji di buiti le o cercle region tomboktu dire awobe gawri nen awobe gabbuddi golle e wiremo be remobe nen o golle gatteedo caggal dungu be buri nen nafa won e mudun sanne dun ko be golliti wiide nen ko buri golle of be bi nen be gondi e wadde golle mudun joni sakiraabe andon do kadude di kabaruji ka kedde hedan wowirni yewtrende ana wodi wassalam
sido tamani